aduwa diyana ciki
geedu bibbe tanne den min nikinta fa woda min tefa kine barkeje den min kawrodira dum min defa den ko min kintina diyam min defita dum kasen min gatta chondi tanne den min kinno minen jonga dum fa nebban dan wurtu sai min tefa fayande gon fere min kefa nebban gondan dowdan min gatta der fayande den min defita dum kasen dermu min biccha chondi waraw danejo neddo hinno no jonga dan sai hoddake nebban dan tan ni min gadirta nebban tanne
ma adu haka makan shi dume nebban dan wadirte
mai
nebban dan no nyame gan idan wodi safareji kewdi der majjam idan saura bure wonde lay redu e wonde yasi
codobe nebban dan no nana beldum majja
himbe no coda dan sanne ibe mana dan do jonko min gidi cede gonde no jomi do min gidi min ilta min andai jakai cede wonno bili do bibbe tanne no wade nebban bibbe miliyahi kando no wade nebban nonno lamtiri do no wade nebban min gidana min kokka golle de sembe ko watta minen e tukabe amin fu min nangagal woda no burani min sukabe amin no jahad de leede jananɗe ibe pandini ton mido heba himbe wuroji gon no gara to an no ekkito
wala on tefi pelle na ardibe commune modon be ballira on ko watta jama are annana golle modon de jaha yeso
awo tabbat awo
meri no andani min porjio gondo do inde hawrinde amin de walliri min cede gadoje milyonji jetti gam min kokka himbe wuroji gon andal do fi jonde jam minen gidi ballobe balliramin min bawa gollal gal min bawano ko watta minen do min kokka roobe gombe de laddeji andal moy fu heja hore mun ko watta min durwide e jonde bolum garrafi golle gaddata fitinaaji go
ka wata hitina
Sijo Manangu.